Girl, listen very careful. Even though chimanyi you are beautiful. Enough is enough, I'm very thankful. I want that young boss. Nakukola kuboli mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chimanyi mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Nakukola kuboli mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chimanyi mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Wait, wabula nono kula. Ne wangu batebe ange na gamba chwala. Madam, chila vikani noto swala. Kuba ulucho zaba spawni na zidola. Katino kusabo gendo kule kubalala. Kuba ze waka nkula mufutufu zimala. Kumusala kubanga oriako 90%. Nga tekwezo, tekuni msoro kwa government. Neda, nage njaga la development. Kuba natiro genda muri retirement. Neze watute joza wadeza renti. Onango vya mnyumba zeno suza mutenti. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Nakukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Kati na chima nyenti nyavo na kugudemu. Nemi kwa nojo na jira na jivudemu. Buchanga weku wa fium kuna weku vedumu. Anti waga kuwande ven original muvandimu. Kali wanfula banka. Mkwalera budget of July buli mwaka. Nenga dosima ngomu limineta kakatino buaka. After all osigwe na basinga. Nakukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Nakukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Wembele ne sente ngumpita honey honey. Bezi kwa wongo bukira tone jone. Wabula chikazi kwa you are very fun. Ndi wafaku love yange. You just wanted the money. Buliche wa sabanga mkwano ngandeta. Buli kalunji koyo yanga na kondeta. Buliche we gombanga na kondeta. Wabula na chomera. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kowa cheva it excuse. Kati no nyoyo anampa overdose.